Izwa nkumbule kaya Ngakithi kusembali Izwa nkumbule kaya Ngakithi kusembali Sesikudlulayi Sibikelele mfusa Sesidlulo thandweni Sibikelele fayintaba Sekuthi wakhulu wethu Sekuthi wakhumbula wethu Sekuthi wakhulu wethu Sekuthi wakhumbula wethu Sesikubuka iste Siphikelele sondayi
Amakhosi awacoshe inamba abonakele madoda
Siyengathele manje sewane sewane kunini ngihleka nezithaza
Ngiyacacisa manje
Siyengathele manje sewane bemphendula inhliziyo bengihlukumeza ngenxa yekhono lami ngihleka Njengoba ngizalelwe kwamawanda Ngiyabonga sibono umzala womfundisi Ndungu Ngiyabonga mzala wami Ngiyabonga Kumina ngikhulele emahlabathi Ngiyabonga mfoka Duma kosola Ingakho ngithuka izinsizwa
awusuka madoda
Ungafika kwamthethwa sengiyinsizwa sengimdala Ngafike ngafunda upretend umuntu bayapretend abantu Awu ngenxa kashameni ongangifakeli imali Into engimosheli imali Sengaze tu ikhaya lami ikhaya lami Hawuna senamthu baba wa namthu baba wa baba la itali ngoma Namthuku baba wa ngamfelo baba wa bawuthuku muzwa ngitha bafana abafana bathe khaya lithibuka ntwana bathe khaya lithibuya lana ikulubaliswa udala ingulube lezinsizwa akusize izinsizwa lezi
Abo sizi zinsizwa nizamukubaba. Mina ngiphila nezinsizwa. Ngiphila nezinsizwa. Uhaya abafana nabazanja.
Zinamtu.